housenambia.com.
Smash a fuse. Hip hop exodus. Berry bebe. Nashida. The family tree.
It's get wise.
Bala majezi ya hip hop we na matodla.
We na matodla.
Nikomba DC ya nisa kateti na soldier.
Kateti na
soldier.
Smasha ni soldier.
Hip hop soldier.
Hip hop
soldier. Jose tabala majezi ya hip hop we na matodla.
We na matodla.
Nikomba DC ya nisa kateti na soldier.
Kateti na
soldier.
Smasha ni soldier.
Hip hop soldier. Yeah 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 yeah.
Leka kudelela kambonga kuno simasha ni woza.
Ah, hip hop soja.
Smasha ni njomba. Smasha ni njomba.
Ah, hip hop exoda.
Gine niliko siunga delele simasha ni nyota.
Sina yanga dine simasha hip hop kuno ili pape wapanga. Nisontele ni wamene yanga rape vikali kuchila babanga. Chino chaka ngati sini za tenga hip hop nishimuli na nganza. Sini na kulile kwa bwana manye ine kuchita tuchawa. Wana chipata muna nganza. Mufuna muntu wakalipe mpaka akafike pochita viwanga. Manje simasha kuno watunya veno mipabiti ni kachivanda. Simasha ni mwine chipanda. Kumangala katani katani pamunzi wafunta wagwila ngwangwa. Mufuna kunipala ni sana bafana besi basuka mukamwa. Bachipata muna mukamwa. Anyway babwele seni bafana kuno simasha chidi ya makanda. Bachipata muna misala. Mufotela chite chifukwa chite atia na viamba kudala. Chite anakota kudala. Dimwe bamene mulenge sa kuti music kunoi nkalendala. Mwalenge sa makaria ya bana music kufela mumala. Bali simasha mwailasha. Olo viko sekulo mwasinka nyenge simasha alisa tupa.
Bala majezi ya hip hop we na matodla.
We na matodla.
Nikomba DC ya nisa kateti na soldier.
Kateti na soldier.
Smasha ni soldier.
Smasha ni soldier.
Hip hop soldier. Hip hop
soldier.
Yeah. 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 Bala majezi ya hip hop we na matodla.
We na matodla.
Nikomba DC ya nisa kateti na soldier.
Kateti na soldier.
Soldier.
Smasha ni soldier.
Hip hop soldier. Yeah 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 yeah.
Leka kudelela kambonga kuno simasha ni woza.
Ah, hip hop soja.
Smasha ni njomba. Smasha ni njomba.
Ah, hip hop exoda.
Gine niliko siunga delele simasha ni nyota.
Nikapunda peri bebebe nishiva ziva bapalala nimbelele. Kuno waziva ili bebede. Wakambela simasha apita uku nishiva punda ili bebede. Nina yamba kujazo pima mnoti tuimpa na banyaka pelele. Kuno banyama banga delele. Nikada mabaa nitunya mahiti batiza vala matu mbelele. Bachipata changa mukani velela ni music noti vikwechele. Kanzinga ni inswa tayani kapelele ya vala matu kapelele. Changa mukani osangala shipishi zigwela mumu follow mbelele. Sini kuziva sini na kumbele kwa choka apa iwe kambelele. Lekani ni micheze ndine ka black belt timu hip hop yanga. Muzani tamba munga shakolo movie ya Uganda mwana Wakanda. Sini na jiwe popa biti mwana mama avani vana basaza. Kachepa kabiti na kadonsa titi shiperi ni chidi ya maka. Kanda yes a me Mwambela maniga na miche za vonse ndine nilipa holy corner. Haitoka bala fenda legacy. Nisili sila tuma melody. Nika nkala neka niziche za mwana ndiwe kabanda kamu venomi. Nika vukumula mavesi ya kali mwayambo benda na malegeni. Mwayambo nola na mapene sivaneni misili zila kamaketi. Sini marapila kumveka. Ni rapila kuti wakaziva mvela wakaendo pemba kumeka.
Jose tabala majezi ya hip hop we na matodla.
We na matodla.
Nikomba DC ya nisa kateti na soldier.
Kateti na soldier.
Smasha ni soldier.
Smasha ni soldier.
Hip hop soldier.
Hip hop soldier.
Bala majezi ya hip hop we na matodla.
We na matodla.
Nikomba DC ya nisa kateti na soldier.
Kateti na soldier.
Soldier.
Smasha ni soldier.
Hip hop soldier. Yeah yeah yeah.
Leka kudelela kambonga kuno simasha ni woza.
Ah, hip hop soldier.
Soldier. Soldier. Soldier.
Ah, hip hop exoda.
Soldier. 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 Ili bebede. Mr. Midday Experience, Misha Amakempaso, Monday Morning, Manfred Katenje, Blessings, One Year Term, Mr. English, Four Ways Autopass, Uncle Chipeta, Ruth Grant Foundation, Sky P, Amai Jere, Kaembe, Sepo, Don K, Berry Bebebe, Nashida, that's a family tree. Radio Champions, I love ya. K-Twice, Milungu.
Download music at denhousenambia.com.